emendweni ngishaye ibala angiphele ebhulweni angaseki futhi angizenzi awuphela lana mina ngisemendweni ngishaye ibala angiphele ebhulweni angaseki futhi angizenzi.